Madongo kafinyanga finyanga, yani kama umesuswa ayo. Mongo vo pindaga pindaga, nikufale nisena nani? Posh queen ni mobeto, weni zao la shamba gani? Mosh tanga kijeto. Unavyo ngara mama kama rubi, ukienda kama unaruti. Niweke mwenza komie na data na mwendo,
mwendo.
Chotara manuka tohuti, uenda unamba ya sudi. Niweke mwenza komie mpenda matendo. Satembea nione michetemo,
Singida, Dodoma.
Nisimamie ukucha michetemo,
Nakoma.
Shuka chimama, kane shuka vina mkoy. Zungusha, funga kibebe, nione
unyenye.
Kachini gunda mauta macho kama ya bandia. Minapenda ukini tazama, fundi nati na kazia. Paka chinu vunguni nazama. Nanke kutomasa, unalia kama kinana. Mapigo ya chakacha, unadeka kama kichanga. Shuka chini ma, pandisha kidinda nkoya. Hasa zungusha, funga kibwebu, sione.
Unyenye, 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 unyevu, unyevu, unyenye, 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 unyevu, unyevu.
Shuka chini ma,
kata,
pandisha kibinda nkoi,
kata,
hasa zungusha, funga kibwebwe, niona,
kata,
shuka chini mama,
kata.
Pendesho kibinda mkoy,
hala,
zungusha
unyenye.
The Big Funky Law.